exclusives from hotvibes.co.
Wapi achanja na kee
Hapa kwa riva corona songo de la palami Ya afri delivery lulwanya Mutu wa sky mu cement na ifiti Kale kale ni chikula tuwa nipuisha Kula na lafaji Quality chikula ni lafaji A choice ya kwa build ya lafaji For a party for your money ni lafaji 71 years, city to city Dream boga dea vena chite to chite Gantiri wide, stolo to stolo Buildings in the same one all of me follow Aye, wangu, wangu Ma orders kufika ni wangu Slap baka roof level wangu Nogo kore, vintu ni wangu
Uli wala fati, sanga mkuri
Wangu, wangu
Ka ode, onga waturi
Wangu, wangu
Stay home, pariko mtatata
Wangu
Bondix pali loja kazi Delivered the winner winner ballast Kulolesha kwa di tini mayazi
Exclusive from hotvibes.co.